50 billion. Anyway.
Set up.
Awo apana, inu soma pana. Don't say tapana, dejonde osafu sana. Awo apana, inu soma pana. Don't say tapana, dejonde osafu sana. Awo apana, inu soma pana. Don't say tapana, dejonde osafu sana. Awo apana, inu soma pana.
Inezimenezo ndiye ai Sofuna kazi wa anzako pano ai Kuna aliye sebano wapana Iwe basi ukufuna zo yambana Inezimenezo ndiye ai Sofuna kazi wa anzako pano ai Kuna aliye sebano wapana Iwe basi ukufuna zo yambana
Usunde mama wa mafadhi ya 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 Jinande mama wa mafadhi ya 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 Sayamba, my father goes Sayamba. This is Yambi, Mamba.
Yeah, top level, putting in 12. One wife, but the music is terrible. Put him lead low, but to go fuego. I need to make dough, you two, I make bagels. See how wild, my dad's best grade. My sharp eyes, we standing on tables. Pink us up, cause beef needs staples. My God, putting in 12.
I want a pana. Inu so my pana. Don't say tapana, nejonde osafu sana. Awo apana, inu soma pana. Don't say tapana, nejonde osafu sana. Awo apana, inu soma pana. Don't say tapana, nejonde osafu sana. Awo apana, inu soma pana.
Inezimenezo ndiye ai Sofuna kazi wa anzako pano ai Kuna aliye sebano wapana Iwe basi ukufuna zo yambana Inezimenezo ndiye ai Sofuna kazi wa anzako pano ai Kuna aliye sebano wapana Iwe basi ukufuna zo yambana
Usunde mama wa mafadhi ya 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 Jibande mama wa mafadhi ya ya ya
Yeah, top level, putting in 12. One wife, but the music is terrible. For two lead low, but to go fuego. I need to make dough, you two, I make bagels. See how wild, my dad's best grade. My sharp eyes, we standing on tables. Bring cassava, cause beef needs staples. My God, nothing in 12.